Rico. Baby.
This is JP.
Whoa. Exclusive from
Baby, you used to love me. Our love was peace and harmony. Both stronger like copper irony. Anjenda lama za sila wamu. Wenzo ni guza paka infa. Manja waona tapava hipa. Wamboni yang kama huyo hipa. Hati amu bloku ni gandhi chipi man. Okay, baby, tell me why you have to leave me lonely. If I have a hit you solely. Pati cheni funsa ni chakuti. Baby, mama mandera. Na yu wamboni yang kama hera. Waona nda lama za sila. Baby. Baby, mama mandera. Why you wamboni yang kama hera. Waona nda lama za sila. Baby. Baby, mama mandera. Why you wamboni yang kama hera. Waona nda lama za sila. Baby. Baby, mama mandera. Why you wamboni yang kama hera. Waona nda lama za sila. Baby.
Sanka vikwa titi zingala denja. Pena nguva kukonja baka ona lenja. Kati njuwe boss na vaka huyenza. Nishilavu yanu isankala den. Apote expecting to lies be above. In times of difficulty fika nkala love. Kasini zina mukazini na kwatila mutima ni jinya. Chupote just to bring the game chena kunama. Enzo ziba pumutima kasini zina ma. Haka yambo bonja kusamulula ngama. Nikati nikambebo ayenda kwa mam. So baby so please tell me what I should do. I try lipa home means but still make me fool. Katufu no yenda nalema kunyenge wakute wachiyenga.
Baby mama mandera. Why you wamboni yang kama hera. Waona nda lama za sila. Baby. Baby mama mandera. Why you wamboni yang kama hera. Waona nda lama za sila. Baby. Baby mama mandera. Why you wamboni yang kama hera. Waona nda lama za sila. Baby. Baby mama mandera. Why you wamboni yang kama hera. Waona nda lama za sila. Baby.
Mama Mandela, masiku yose iwe ungo panga mahela. I think you waja hila, maningi delela. 347 na kamba pretty soon mani vela. 9 engine mundu kamba ni malema. City ma good design vita muma ni blema. But what's the purpose of being a head of the house. Cause umafuno ningena na mwese mutrauzi. It's better we stop.
Baby, Mama Mandela. Why you wamboni yang kama hera. Maona nda lama za sila. Baby. Baby mama mandera. Why you wamboni yang kama hera. Waona nda lama za sila. Baby. Baby mama mandera. Why you wamboni yang kama hera. Waona nda lama za sila. Baby. Baby mama mandera. Why you wamboni yang kama hera. Waona nda lama za sila. Baby.
Exclusive from
AfroFile.com. Rico, and you see you, Uncle V, my sister Hyrit, Matthews, yeah.
Turn up music Africa.